Ina na male aleba shandala baribo shalaba de kalaya na Yahweh sala lulenge na yo sala Yahweh sala lulenge na yo sala lulenge na yo
Yahweh Yahweh sala
this year so
yeah. Yahweh sala lulenge na yo
azala ka kisi ya so
Yahweh
Yahweh
sala
kudinga la ata munyo
Yahweh sala lulenge
na yo Tamo kiliba fundi ngana pake Nazalaki nangana raison Loko la basa na ba relation na ba Ango na ba kondinyo swa mboko yo Makonda nenga yo 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 Walobi na za fotife Singana fundi bango na pake alola Yesu yaka kosambi sabiso
Yahweh Yahweh sala lulenge na yo
Itumbo yo na koko bundanga moko
Yahweh
Nabele lipapa na
Yahweh sala
Koko nja milimu abato nyo
Yahweh sala lulenge na yo
Eza lisusu likambo abo motote Eko milikambo lola ifue loba Intervention ya lo Intervention ya lo, intervention ya lola, intervention ya lola, intervention ya lola, intervention ya, intervention ya lola,
intervention ya lola,
intervention ya lola, intervention ya lola,
intervention ya
Eze pupe mo Eze imewe ye madapoli me
Eze jeze kanapaya Eze maie nile Eze na chepe nile Eze meporie Owe olege kucheya Eze ise big Eze ise mighty Eze ise wonderful Eze
Ese bube nanga, yo yo ya ya ya. Ese bube nanga, yo. Yo no puedo con la cara.